Kwa nini unadunda sana? Oh aibu, macho yako kinitaza. Nitamka chipsi yai, asubuhi vitafunwa chai. I feel vaya, oh eti vaya. Kama umeweka ulivyo vika, mithiri ya kinanda hogita. Nikupige mbaya, oh eti vaya.
Another Gbedu from NigerPickup.com.